kubaha ikaze mu kiganiro agasaro kaburaga umwihari kwa muri sanga ni kuri radio yanyu ijwi d'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi mu kinyarwanda muri kumwe na Venuste Nshimiyimana. Mukomeje kuba benshi mukurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihariko w'ikiganiro muri sanga kuri FM mu Rwanda no kuri Shortwave mu Burundi ndetse no ku rubuga rwa internet kuri Waisha tu akadomo radio akize wa akadomo com ku migabane yose y'isi. Mbashimira ko buri cyumweru kijwi ry'Amerika dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuze abana babo ariko ntibacika intege bagahora babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumvamo cyane abana bavuye mu Rwanda mbere ya 1994 n'abandi babuze mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi.
Agasaro kaburaga.
Agasaro kaburaga.
Hashize imyaka 27 umwana w'umuhungu witwa Icyuzuzo aburiye mu nkambi yarahitwa Igahanga yarafite imyaka 5 yarahunganye na nyirarume. Ababyeyi be bamaze kwicwa byabaye ngombwa ko nyirarume amusiga akajya mu gisirikare. Umwana atwarwa n'abazungu bamujyanye mu bihugu by'amahanga i Burayi cyangwa se muri Amerika. Uyu munsi Icyuzuzo arashakishwa n'ababyeyi be muri Gande Mohamed na Mukamurego Clarisse batuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Ndera akagari ka Rudashya umudugudu wa Rukogo. Nahamagaye muri Gande Mohamed shimishwa n'ukuntu yanyakiriye.
Ubura nk'umuntu nkunda cyane ukora ku ijwi rya Amerika.
Witwa nde?
Nkunda kumva ikiganiro cyawe nimugoroba. Agasaro kaburaga.
Urakoze cyane. Niwe muvugana ngo hayikaze kwijwi rya Amerika. Watwandikiye urashakisha umwana wawe Icyuzuzo. Mbwira, Icyuzuzo yabuze ate? Urambwira yuko yabuze mu 1994 byagenze bite?
Yaburiye hano zahagaranga ari kumwe na nyirarume.
Nyirarume yitwaga nde?
Yitwaga Rubamba.
Muri 1994 umwana aburira Igahanga byagenze gute? Nsobanurira.
Nubwo barimo bahunga amasasu. Ubwo rero baje kurira aho ngaho ntawaje kumenya ibintu byabo. Ariko amakuru nyine ko bamaga bambwiraga aho bari kumwe bavuga ko barandwa babandikaga ngo hari uwabatwaye.
Uwabatwaye ni nde?
Bavuga ngo ari abazungu ngo baje kwandika ngo bakabatwara.
Abo bazungu bandikiraga hehe? Bandikiraga Igahanga. Bari bafite ibiro hehe?
Ngo batwaraga abana b'imfubyi byose nawe nuko bahamaga amakuru.
Ubwo ni muri 1994 mu gihe cya Jenoside cyangwa se n'inyuma yaho?
Oya, cya Jenoside pe bikirimo amasasu akivuga.
Amasasu avuga abantu bakaza bakandika abana bakabatwara?
Bakabatwara.
Icyo kigo cyabajyanye cyari gifite irihe zina? Cyitwaga gute
icyo kigo? Ntacyo bambwiye pe.
None se uwaguhaye?
Bambwiye ko ngo ari abazungu ngo batwaraga abana.
None se uwaguhaye ayo makuru yashoboye kukubwira byimazeyo bisobanutse uko abo bana bagiye n'aho bashobora kuba bari?
Ibyo yambwiye rwose ngo aho babajyanye n'abankubeshye.
Uwo waguhaye amakuru nawe yari Igahanga?
Yari Igahanga nawe.
Alo.
Oui.
Ngiye haracyumusha ho kuyamenya. Umwana yahunganye na nyirarume niwe wari waramubishe.
Wowe ujye Icyuzuzo mupfana iki?
Ni umwana wacu, niwe mfura yacu.
Niwe mfura yanyu. Ngaho rero nyibwire.
Mama we muri Gande ni
witwa nde ma?
Nitwa Mukamurego Clarisse.
Kazi neza ku ijwi ry'Amerika. Ngaho mbwira rero,
noneho abantu bari kumwe nabo barambwiraga ngo umwana ngo nyirarume baravugaga ngo najye mu gisirikare. Akavuga ati umwana ise baramwishe na nyina baramwishe, ninjye muryango afite akomokaho sinamutanga, ntiyamenya irengero ry'aho azaba. noneho rero ngo baza kutwara abango ngo bagiye ni baragiye mu gisirikare yarapfuye ntitwamubonye ngo umwana baramwandika bandika amazina ya se na nyina ngo bamujyanana n'abana benshi cyane ngo ninde hari n'abandi baje gutwarayo
bamujyanaga mu kihe gisirikare igisirikare cy'ingabo za kera igisirikare cy'ingabo z'inkotanyi mu kihe gisirikare
cya mukotanyi niho twakiriye mu Rwanda cy'inkotanyi
yanze kujya mu gisirikare kugira ngo adasiga umwana
kuko nta wundi muryango yari afite kandi umwana yari muto afite imyaka itatu nuko rero bageze aho ngaho ngo aremera baramujyana abazo bamubwira ko nta kibazo umwana yagira ngo baranamufashaga bakamuha n'ibintu byose by'imfashanyo noneho ngo baza kubandika amazina barabajyana ngo bagiye banditse n'amazina yacu n'ay'umwana yose ariko bakavuga ngo bagiye ngo uburayi
Iburayi nyaburayi cyangwa se ni muri Amerika bagiye muri Amerika uyu nyirarume wari wasigaranye cyuzuzo ababyeyi be bamaze kwitaba Imana we yaba yararokotse
we yarapfuye arapfuye abo bajyanye bose barapfuye
mu kanya papa wa cyuzuzo niwe twavuganaga ni muri Gande Muhammed niba numvise neza amazina ye niyo nafashe mbere yuko uzambo yambwiraga yuko umwana yahagurukiye igahanga ariko ushizemo nako kandi cyuko hari abahagurukiye n'indera mfate kubahagurukiye hehe nyirizina
aho ngaho igahanga bari bari mu nkambi noneho bamutaye mu gisirikare abana ba bango badafite n'imiryango bavuga ngo bafashe ababyeyi barabafasha noneho ngo abo bana babajyana bamaze kuza gufata abandi ndera niko ayo makuru bamaze barabajyana rero nuko bahagurutse bagenda kuko babajyanye muri Amerika
ubwo hari mu kuhe kwezi
ni abazungu mu kwezi kwa kane cyane itariki nizo ntazi nk'ukwezi n'umwaka nuko rero icyenda gatanu ndakurikirana n'imfubyi hose zari ziri mu Rwanda za Gisenyi za Kibungo ahantu hose ibyo byose nagiye ndamubura barambwira ati umwana wawe baramwanditse cyane amazina ya se na nyina ni abazungu babajyanye bagiye hanze iburayi noneho mbiyo ndarekera nkajya nkumva abantu barangisha abana bavuze babuze nkumva ni nk'amatariki y'abanjye ariko njye uwabikora nkareba koko ikintu cyo ntamenye niba ari Amerika y'Amajyaruguru niba ari Amerika y'Amajyepfo icyo nzi niko ari muri Amerika niho ari gusa
cyuzuzo niba uri muri Amerika ababyeyi bawe baragushaka namwe babyeyi ndabashimiye cyane
umwami Imana ibahe umugisha
Agasaro Kaburaga
ganiye cyo munsi nkuko nabibabwiraga mu kanya ndagiharira mwebwe mwese mushaka udusaro twanyu muribuka umuhanzi w'umuririmbyi w'umunyarwanda Rugamba Cyprien twibuka neza aririmba hanitse cyane ati indege zo mu kirere ziragumaho nezituza amarebe birakomeye ndazihuruhusha zose mbonye akanigikanye nimwibaze noneho muramutse muhuye n'agasaro kagira kati mureke imirimo yindi mbanze mbone urunigi nakomotseho byambayeho umwana w'umukobwa utuye mu gihugu cy'Ububiligi witwa Uwera Kayezu Leocadia Maria wavukiye mu Bugesera muri komini Kanzenze arifuza kumenya niba hari umuvandimwe we ukiriho aho yaba ari hose amakuru Uwera Kayezu Leocadia Maria afite si menshi ikigaragara nuko yavutse ku itariki ya kabiri z'ukwezi kwa mbere umwaka w'1992 amakuru yabwiwe nuko yatuwe mu ishyamba hafi y'umuhanda akajyanwa mu kigo cy'imfubyi cyari mu Kiyovu ariko atamenye izina twakoze ubushakashatsi dusanga ikigo cyakiraga abana muri iyo myaka cyari mu Kiyovu ari icyacungwaga n'ishyirahamwe ryitwa Accueil Sans Frontières ryari rihagarariwe n'umufaransa witwa Benoît Artigon icyemezo cyo kumuha ababyeyi bamurera b'Ababiligi icyafashwe ku itariki ya cumi na zirindwi z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu mu rukiko rw'iremezo rwa Kigali. Abo babyeyi bari bahagarariwe n'umunyarwanda witwa Nizeyimana Rugina Emmanuel wari utuye muri segiteri ya Remera ku Kacyiru. Uwo mwana w'umukobwa ukuntu yavukiye mu Bugesera ku babyeyi batazwi akaboneka i Kigali mu kigo cy'imfubyi agahagararirwa mu rukiko, nibyo byonyine byatuma inkomoko ye imenyekana. Ijwi ry'Amerika ryabonye icyo bise inyandiko igira uwo utabyaye umwana wawe yashyizweho umukono ku itariki ya gatandatu z'ukwezi kwa karindwi umwaka w'igihumbi magana cyenda na mirongo cyenda n'itatu. Inyandiko igaragaza ko ababyeyi be bahagarariwe n'uwitwa Mukagatare Odeta, byanditse ko ariho umwana yabaga, ko ari we watoye uwo mwana akamujyana iwe akamurera kugeza igihe yamuhereye abandi babyeyi. Byanditse kandi ko yari umuhinzi wari utuye ku Kacyiru. Undi washyize umukono kuri urwo rupapuro afatanyije na Mukagatare ni uwitwa Munyantwari Simeoni, nawe wari utuye ku Kacyiru akaba nawe yari umuhinzi. Bafatanyije na Nizeyimana Rugina Emmanuel nawe wari utuye ku Kacyiru, bashakiye rero Uwera Akayezero Kadia Maria ababyeyi mu Bubiligi. Niba wumva uyu mwana ashobora kuba ari uwawe, niba uzi Mukagatare Odeta cyangwa se ukamenya Munyantwari Simeoni cyangwa se Nizeyimana Rugina Emmanuel bari batuye ku Kacyiru, babaze uwo mwana bagiriye neza aho bamukuye, tumenye aho akomoka koko, tumenye niba afite abavandimwe. Yitwa Uwera Kayezu Leokadia Maria atuye mu Bubiligi, byanditse ko akomoka mu Bugesera i Kanzenze.
Agasaro Kaburaga.
Uwitwa Uwicyeza Josiane utuye mu mujyi wa Kigali ararangisha umwana w'umuhungu witwa Rukundo bitaganene, batandukanye mu ntambara bahunga. Umubyeyi wamureraga witwaga Cecilia yari atuye Gikondo kuri Nyenyeri. Niba wari utuye Gikondo kuri Nyenyeri imbere ya mirongo cyenda na kane, tega amatwi urasanga umwana dushaka umuzi. Niba witwa Kadete, niba barakwitaga mashoferi, niba baraguhimbaga matoroshi, niba waritwaga Gaga Rukundo uramuzi, mwarakinanye, nimwumve uko nyina wabo Uwicyeza Josiane abivuga.
Mwana ndangisha yagirira akiri imyaka irindwi hagati y'itandatu n'irindwi yagera mu ntambara. Noneho agenda twari twaratatanye nta muntu wari uzi ahantu ndaherereye gusa amakuru namenye ejo bundi hari umwana witwa Kadete ngo bahuriye muri Canada. Noneho bahuye ngo barigirana, aramubwira ati wari utuye he, aramubwira ati nari ntuye i Kigali, ngo bahuriye Kaligari. Noneho barigirana ngo aramubwira ati twebwe twari dutuye Gikondo, ati nabanaga n'abana bitwa ba Matorosi n'abandi bitwa ba Kanzeziha ngo n'abamashoferi. Noneho aramubwira ati Matorosi ndamuzi, ati we ndamuzi, ati reka turamuzi. Noneho rero bigarukira aho ngaho, ariko ntabwo nzi ahantu aherereye. Bahuriye aho ngaho, bigarukira aho ngaho, bahinduye amazina, sinzi amazina yabo, ariko yagiye yitwa nini, byari yitwaga Rukundo nini.
Mbere ya mirongo cyenda na kane ninde wamureraga?
Ni umubyeyi witwaga Sisiri.
Bari batuye he?
Ariko nawe yarasuye, bari batuye Gikondo hariya kuri Nyenyeri.
Uyu mwana w'umukobwa witwaga Kadete icyo gihe nguyu yabaye umugore uramuzi?
Oya, aziranye n'uwo mudamu n'uwo mukobwa wundi, niwe baziranye. Niwe baziranye. Uwo mukobwa uri mubyara wanjye witwa Gaga.
None se ava mu Rwanda yajyanywe nande? Uyu mwana w'umuhungu Rukundo ajya kugenda yajyanywe nande?
Nta muntu wamujyanye, twarahunze. Agenda mu gikundi cye, natwe tugenda mu gikundi cyacu turatatana. ukundi yagiye ntabwo tukizi.
Mwebwe muhunga mwaganye hehe we yaganye he?
Twagiye mu gikundi nta muntu uza ahantu umuntu yerekeye. Gusa umuntu waduhaye amakuru ni umwana Kadete ko bahuriye Kariga muri Canada. Noneho amubwiye ayo mazina, ayo mazina Matoroshi ni abana barerarwanaga babyaraga. Avuga amashoferi n'uwitwa amashoferi. Amashoferi nabo bari ahantu niba ari abakuze baregwa muri karitsiye. Avuze na Gaga, Gaga uwo nguwo na Matoroshi ni umwana bareranwaga nyine babaga bari kumwe. Abavuze uwo nguwo ahita amenya iryo zina rya Matoroshi. Amubwira ati Matoroshi niwe kazi. Ati kati ndamuzi, aramubaza, abaza na Gaga, aravuga ati ni sebe.
None se ko numva umwana muza aho ari akaba ari ahitwa muri uwo mujyi wa Calgary muri Canada, Kadete akaba azwi akaba ari muri Canada, ni iki kibabuza kumugeraho? N'iki nabafasha?
Ikintu wadufasha ni ukubanziza tukamenya umujyi arimo, kuko Kadete bavuze ko bahuriye Calgary ariko atamusobanuye. Kandi Kadete nawe baje kuva Calgary bajya mu kindi gice, kuko Kadete yatumwandikiye kuri email na Badusiyi ngo amudushakire amenye amakuru. Bahuriye aho mu kabari basangira hari muri resitora ngo bahita bagenda, ntabwo bongeye guhana direkite ngo bongere bahure bakuganye. Bahise batatana nabo, ubu nta wamenye umujyi arimo. Nimba ari Calgary bagumye, nimba baragumye nta muntu ubizi. Gusa basigire yasumbuye ko ari muri Canada Calgary, ntabwo tuza ahandi hantu yahise yerekeye.
Kubumva ijwi ry'Amerika muri Canada, niba utuye mu mujyi wa Montreal, Sept-Îles, Vancouver, Calgary cyangwa se Edmonton n'ahandi hose, niba warahuye n'uyu mwana w'umuhungu Rukundo cyangwa se ukaba uziranye na Kadete n'undi wese warutuye igikondo kuri nyenyeri, uzaduhamagare hano ku ijwi ry'Amerika udufashe tumuhuze n'umuryango we. Murakoze cyane, kandi nawe nongere ngushimire kuba wizeye ijwi ry'Amerika.
Murakoze cyane.
Agasaro Kaburaga.
Hashize imyaka 35 atandukanye n'ababyeyi. Icyo gihe bari batuye muri Kenya, bose bitabye Imana. Nyirakuru wamuzanye mu Rwanda mu mwaka w'1985 nawe yaratabarutse, ariko kubera ko se yari afite abagore benshi arifuza kumenya aho abavandimwe be baherereye. Yitwa Maganda Daniel, atuye Kigali mu murenge wa Muhima, akagari ka Tetero, umudugudu wa Tetero. Yaranditse ati ndifuza ko mwamvana mu bwigunge mazemo imyaka 35. Naramuhamagaye ambwira uko byamugendekeye.
Nari mfite imyaka igera kuri 5 ngena gashiki kanje. Noneho twavuga turi abana 7, ariko papa yari afite undi mugore mukuru. Mama nabonaga afite akazi ahantu yakoraga i Nairobi, ariko nkabona nubwo namubona bibeshaga amazi mbona bisa nkaho arimo amakimbirane twari dutuye. Noneho bigeze aho ngaho nyogokuru araza, ari mama wacu wabaga i Bugande, wari waraguye mu ntuza muri Victoria, yari afite mama turamwica mujugunya ye. Noneho rero nyogokuru aje aza i Bugande, amaze kuza i Bugande ahita aza i Nairobi kureba mama we yari atuye. Baradufata njyewe na mushiki wanjye, aramubwira mama yari atwite, aramubwira ati njyane bano bana nibo batoya bahari, nimara kubyara nzaza. Yaravuze ati nzaza kuza kubareba ze mbatware. Nyogokuru tukigera mu Rwanda ahita apfa. Yamaze kutugeza ahantu bitaga Igombe, hari sogokuru wari ubizi na sogokuru abyaga mama baga mu Rwanda. Noneho ndibuka ko twuriye gari ya moshi nazaza no gufata mama umwenda. Mushiki wanjye aragira arabyanga, nshaka kugira ngo usubire. Mushiki wanjye aravuga ngo nimba Daniel ataribuze ngo tugerane sindibuze, nabishaka tuza gutyo. Ariko icyo nakubwira ko ni inzira y'umusaraba wa Venezuela nahuye nayo mu buryo bukomeye, nyogokuru amaze gupfa. Akimara gupfa ubwo mushiki wanjye ajya kuba ahantu kwa mama wacu bita Ikaganza, nanjye ubwo njya kuba ahantu kwa mama wacu, njya kuragira inka zaho bda arapana mama wacu nawe ndahava banjara none handi bitaga irunga nawo ndamaba igihe kirekire mba muri ubwo buzima ku buryo n'ishuri nigeze ndikandagiramo ni na gatamba muri ubwo buzima ndashakisha nuko ngera mfatmera nkufashwe nihamuka nibwo ejo bundi natekere numvise akasaroka ka Buraga ndangije nibwo navuze nti reka ndi unkorere ubutabazi wenda ngo mbajya mbona rwose umeze nk'umusamariya mba muntu umeze nk'abamusamariya uri umugira neza ndavuga nari ikintu wenda nabona n'umuntu umwe wenda wagira
none se uwaguhaye amakuru ya Sezibera Hasani mukuru wawe ari aho ngaho mu Rwanda cyangwa se yasubiye muri Uganda?
Yasubiyeyo na uwo kuntu byanagenze we kugira ngo yagiyeyo amubonye abona ngo turasa kandi ko turasa kuko abana b'iwacu turasa noneho nibwo yagiraga yagarutse arambye ati anzaniye ayo mafoto wabonye amafoto nakweretse niwe wayanzaniye yose arambye ati abasi bene wanjye ndavuga ni mukuru wanjye rwose ubu ndamwibuka neza niko ndanamubona nkabona dusa cyane nuko arangije nawe yari umu ahita asubira kibanje kujya kubonana ara amakuru agiye kuko icyo gihe yanzaniye niba nabaga mu cyane araza mu mujyi mbona amakuru niyo akongera sinongeye kuyabona ariko twari dufite umuryango mugari ko opera afite abagore babiri bafite n'abana benshi b'abakobwa n'abahungu.
Daniel Magamba, Radio Ijwi ry'Amerika irumvikana cyane muri Uganda, irumvikana muri Kenya. Ndizera nkomeje ko uzabona umuvandimwe wawe nawe ukava muri ubwo bwigunge umazemo imyaka 35. Komera kandi ugire umunsi mwiza.
Murakoze cyane, Imana ijye igufasha Venice rwose, Imana izagufasha igwe kuramba kandi ni ukuri mugambo ibintu ukora witeka Imana yo mu ijuru ntazite ku bindi. Azaguha umugisha utagabanyije, azirengagize n'icyo wabara ko nawe ucikwa na gatatu, ariko aguhembere ibyiza ukora no guhumuriza imitima y'abantu. Ni ukuri kuko kumvugisha gutya bimpaye kuba mfite numva nanjye ubwanyu ndakira nkabona uwo tuvukana umuvandimwe. Ni ukuri izaguhe kurama, izaguhe n'umugabane no kujya mu ijuru rwose ube hafi y'Imana, kuko nzi ko ibintu ukora ni ibintu indashyikirwa. Ntabona icyo nakugira nge, naranakumvise naranavugana nawe ndavuga n'Imana yo mu ijuru izakwihera ijuru rwose ndarigusabiye izariguhe ikubabarire icyo ari cyose izaguhe mu ijuru.
Urakoze cyane Magamba Daniel, rwose nanjye ndagusabira. Ijwi ry'Amerika nimwe dushyira imbere, nimwe dukorera. Ndagushimira cyane ubwizige kuba na n'ubu gishakisha abavandimwe bawe, kandi ukomeze n'uwo mushiki wawe. Amahoro y'Imana.
Ni ukuri nyagasana ajya abana nawe iteka ryose, umutima wawe wose ajya abana nawe iteka n'iteka.
Shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona, wiyucike intege, shaka gasaro kawe uzakabona, shaka gasaro kawe uzakabona.
Bamwe mu bana bavuye mu Rwanda mbere y'umwaka w'1994 babwiwe ko ababyeyi babo batakiriho, ko imiryango yabo yazimye. Hari n'abandi bana barokotse Jenoside yakorewe Abatutsi barerwa n'abagira neza bari mu Rwanda cyangwa se mu mahanga, nabo babwirwa ko nta muvandimwe bagira. Ni nabyo byabaye ku bitwa Muvugizi Musa wavuye mu Rwanda mu mwaka w'1993 yagarutse iwabo, bamubwira ko nta muvandimwe wasigaye. Nyamara mushiki we mu Kunde Nteshadia ariho, noneho ni umushakisha.
Ndarangisha musaza wanjye witwa Muvugizi Musa, ubyarwa na Nkanga bahize Timoteo. Mama ni Mukambizi, ndi ntago ndizi ko bapfuye tukiri nkiri muto. Muvugizi ivutse 1992 avukira ku Kibuye. Mama yaramubyaye ahita apfa. Aba mu dokteri wamumubyaje yitwaga Goretti w'umusuwisi kazi, wakoreraga ku bitaro bya Mugonero. Umugabo we nawe yitwaga na Rusiane, nawe yari profeseri ku bitaro bya Mugonero. Mama akimara kumubyara apfuye, bamusaba papa. Abona nta yindi shwari atamurera ari uruhinja, aramubaha. Ariko mu kumubaha bari bazi ko bazaguma ku Kibuye. nyuma icyenda na gatatu kubera ko bakoraga mu bitaro by'abadivantiste bya Adra ngo babohereza muri Kenya ngo baje kwimuka icyenda na gatatu bamumaranye umwaka
hanyuma baramujyana
bamujyana
si babwiye se ko bamujyanye
yego kuko na nyuma yaho imbere ya jenoside ho gato batwohereje amafoto ye barageze muri Kenya baba muri Kenya muri 93 bigeze 94 habaho igihe ibibazo bya jenoside ababyeyi baza gupfa ndasigara umwana kuva icyo gihe icyenda na gatatu ntabwo nzi amakuru yemeruka batwoherereza amafoto mu rugo muze hatubwira ngo dore umwe banyoherereje amafoto uko yajyaga kubifata yaba ari ubufasha bamugeneraga bw'amafaranga cyangwa se bw'amafoto y'umwana cyangwa amakuru y'umwana yavaga mu rugo yari komine Kayove akajya ku bitaro bya Mugonero ku Kibuye aho ajya niho yakurikiraniraga amakuru kuko nta telefone zabagaho
none se wowe nyuma ya jenoside urokotse wigeze ujya ku Mugonero ku bitaro kugira ngo ujye kubaza amakuru ya musaza wawe
ego nagiyeyo nageze masanga umudokteri mubajije amakuru ambwira ko bavuye kuva bava muri Kenya yamenye amakuru ko bahavuye umudokteri bita Grace ambwira ko bavuye muri Kenya basubira iwabo mu Busuwisi
ntabwo aza amakuru yabo
kuva bavuye muri Kenya basubira mu Busuwisi ntabwo aza amakuru yabo
none se abantu bari abaganga bavura ku bitaro byo ku Mugonero bakorera ikigo cyitwa Darakizwi bakajya na Yirubi bagakora ahantu hazwi nta kuntu wari kubashakisha ngo ugere mu Busuwisi umenye aho bari nta n'intumwa wigeze buhereza nimwe mu Rwanda kugira ngo imenye niba hari uwarokotse mu muryango wanyu
nagiye ikintu nakoze muri bibiri nagiye kuri ambasade y'Abasuwisi mpageze bamagarandevu buri munsi nahagiye nk'amezi nk'atatu bamarandevu bakambwira ko adahari uwo nakagombye kubaza bamarandevu ngasubirayo numva ndarushye numvise ku ijwi rya Amerika ko hari bavuga ngo hari ikiganiro cy'agasaro kaburaga ndavuga reka ko kugira ngo nirirwe kuri ambasade bimbuze gukomeza akazi cyangwa se kwita ku muryango reka ngende nge kunge naririze ku ijwi rya Amerika nuko navuze ninde nzashakisha Venuste abona n'abandi yenda nanjye wange yazamubona
none Musa kuva yagenda ni musaza wawe na ubwo yari afite ababyeyi bamukunda kandi bamubwira aho akomoka ntabwo we yigeze agerageza gushakisha ngo agaruke mu Rwanda aje kureba ko hari uwo mu muryango we waba wararokotse
amakuru ufite nyuma ya jenoside ngo nk'icyenda n'umunani njya ku Kibuye kubaza nagiye kubaza bampa amakuru bambwira ko yaje ajya ku Kibuye kwa nyirakuru ubyara mama ahageze asanga ni mu matongo ho nta muntu wasigaye asanze nta muntu wasigaye bambwira uko narahageze mbaza bari bampamagaye mu bintu by'imitungo mpageze mbajije barambwira ngo hari umwana w'umuzungu waje agera inyamishaba ku Kibuye ari kubaririza amazina yo kwa nyirakuru ubyara mama we kuko nibo yari azi kuko aribo bari banditse ngo asubirayo ni nacyo cyampaye motivasiyo yo kumva ko namukurikirana nkamenya amakuru ye urumva yarahageze bamubwira ko nta muntu wasigaye ahita ngo yongera asubira mu Busuwisi
niba rero mumuzi mumufasha ku gasaro tugashake kaboneke nawe mukunde ntishadia ndagushimiye cyane ugira umunsi mwiza
yego murakoze nyagasana kurinde kandi Imana idufashe tuzamubone Imana ihongerere
agasaro kaburaga
umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda Maria Mutuyimana arashakisha umuryango we ikigaragara nuko yavukiye muri komini Rukara hahoze ari prefecture ya Kibungo ubu ni mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda nyina yitwa Mukankubana ariko se ntazwi icyemezo cy'amavuko ye cyashyizweho umukono na bugumestiri witwaga Yohani Mpambara wakiraga amafaranga ya komine n'inkurayija Yohani Claude nta makuru menshi afite uretse ko impapuro zigaragaza ko yabonye ababyeyi bamurera mu Bufaransa aturutse mu kigo cy'imfubyi cy'Imasaka urupapuro rwemeje ko ashobora kuva mu gihugu agahabwa abandi babyeyi rwashyizweho umukono na Dr Placide Ngendahayo icyo gihe yari umunyamabanga mukuru wa Croix Rouge y'u Rwanda akaba yarahagarariye Dr François Xavier Nsengumuremyi wayoboraga uwo muryango umuntu wese utuye Rukara umuntu wese wabazi umubyeyi witwa Mukankubana wari ufite umwana witwa Maria Mutuyimana yahamagara ijwi ry'Amerika kugira ngo abone Agasaro ke Kaburaga
Agasaro Kaburaga
mukomeje kumva radio ijwi ry'Amerika ivugira Washington DC mu kirundi ni kinyarwanda umwihariko w'ikiganiro muri isanga Agasaro Kaburaga mu gihe cya Jenoside yakorewe Abatutsi umwana w'umukobwa witwa Mujawamariya Olive yari afite imyaka 15 yari atuye muri komini Mugina Seyiteri Ngoma Serile ya Mbati hari mu kwezi kwa kane umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda na 1994 Habimana Eric musaza wari ufite imyaka 4 atuye mu karere ka Gasabo umurenge wa Nduba akagari ka Gasanze umudugudu wa Nyakabungu ararangisha mushiki we bamaze imyaka 27 batandukanye
yitwa Mujawamariya Olive ni mushiki wanjye twatandukanye muri 1994 ku itariki 7 z'ukwa kane ntabwo yabaga mu rugo yabaga kwa masenge wacu wabaga ku Mugina ariko icyo gihe ni naho yigaga icyo gihe yari yaraje mu rugo mu biruhuko noneho masenge nawe aza kudusura mu rugo ku itariki esheshatu indege y'uwari perezida Habyarimana ihanurwa bukeye uwo masenge yashatse gusubira ku Mugina kuko mu rugo basaba uwo mwana ko amuherekeza kuko niwe bari basanzwe banabana bavuga ngo namuherekeze icyo gihe Jenoside yari itaratangira muri mu bice by'iwacu hari bari bitarafata isura mbi agenda amuherekeje nubwo duherukana nyuma ya Jenoside ingabo za FPR zimaze kubohora igice twari dutuyemo nko mu kwa gatanu hari data wacu wagiye kumureba ko yaba akiriho asanga aracyariho bavaho ku Mugina aho bita Imbati niho babaga baza mu rugo ariko ntibahageze ngo bageze mu nzira bahura n'ibitero baratatana bariruka niyo makuru baduhaye nyuma
none mwebwe mwari mutuye hehe
twari dutuye mu karere ka Ntongwe muri perefegitura ya Gitarama muri komine Ntongwe perefegitura ya Gitarama segiteri yari Shyira serire yari Gako aho ku Mugina yabaga muri komine Mugina segiteri Ngoma serire yari Mbati yigaga ku mashuri abanza ya Mbati
ababyeyi bawe bashoboye kurokoka
harokotse mama niwe wabaye ayo makuru kuko nyuma yaratubwiye bakeka ko yaba yarapfuye ubundi bagakeka ko ataba yarapfuye ariko jyewe kubera nakundaga kumubaza amateka menshi nkumva ntago nazicara ngo ntekereze gutyo ko ko yaba yarapfuye nkavuga ngo nzagerageza mushakishe ndebe
nta bantu baba bararokokeye aho ngaho Imbati muri icyo gitero ku buryo baba barashubiye kugenda batanga makuru bakamenya uko byagenze.
Amakuru yanditwa twahawe ari nayo yatumye mvuga ngo tubaririze turebe nuko ngo hari abana benshi bahungiye mu bamasera babaga ku Mugina ku Kiliziya babahungana banyuze kuri Zaire. Nkakeka ko wenda nawe yaba yarabashije guhunga yicwa.
Umukanyi wambwiraga yuko yari yarokotse hari umuntu wagiye kumureba asanga yarokotse. Umuntu wagiye kumureba agasanga yarokotse ni nde?
Yitwa Turatsinze ariko nawe ntabwo yagaruka.
Yagiye kumureba hanyuma aramuzana we na Nyogosenge ariko nta gakuru kabo bose uko ari batatu mwongeye kumenya.
Yagiye kumuzana mukura kwa Masenge. Uwo Masenge we ntabwo yahigwaga. Niwe waduhaye makuru nyuma ya Jenoside, ariko nawe yaje gupfa nyuma ya Jenoside n'umugabo we.
Ariko yabahaye amakuru ababwira ko Turatsinze yaje akamuha umwana akamujyana. Nta makuru yandi yabahaye yuko icyo gitero cyagenze ku buryo umuntu yamenya niba abana barashoboye guhungira aho mu kigo cy'ababikira.
Nta yandi makuru ari presi yaduhaye kuko nyuma nibwo yavuze n'abakekeranyaga ko abo bana bari barahungiye aho ku babikira nawe ashobora kuba yari arimo.
Turatsinze ariko we ntiyabashije kurokoka icyo gitero.
Ikeka ko nawe yapfuye muri icyo gitero ko nawe ntabwo yagarutse.
Hashize imyaka 27 ushaka mushiki wawe wibaza aho ari, niba akiriho urumva ushaka kumubwira iki?
Mubonye rwose byanshimisha, namubwira ko tumukumbuye nka famiye, namubwira ko tumeze neza turi aho, mama ari aho n'abandi bana twarorokotse, kereka undi mwana umwe wapfuye nawe nyuma ya Jenoside niwe yakurikiraga witwa Uwiringiyimana, ariko abandi twararokotse turi aho, byadushimisha kongera kumubona. Njyewe nagize amatsiko yo kumva ko mfite mushiki wanjye batazi ko yapfuye cyangwa yarokotse, bigagumya bimfata, numva mfite amatsiko cyane, nkumva ntabwo biri kunshiramo. Numva nzagerageza gushaka amakuru.
Abo twifashisha ba mbere ni abumva ijwi rya Amerika, nibo bahanahana amakuru bakabwirana. Nawe rero turizera yuko nugira Imana bizakugeraho mushiki wawe umubone.
Murakoze cyane, ukuri Imana ibahe umugisha.
Mwarabyumvise, mu gihe cya Jenoside abantu benshi baratandukanye, abana basiga ababyeyi mu gihugu bajya hanze, ababyeyi basiga abana baragenda. Umwe mu bana nyine yasize Karongi mu cyahoze ari Kibuye, Clemence uwifashije yahamagaye ijwi rya Amerika. Ikiganiro Agasaro Kaburaga ati cyampa nibura nkabona ifoto ya mama. Clemence atuye mu karere ka Gasabo, umurenge wa Gisozi, akagari ka Ruhango, umudugudu Umurava.
Mfite mama wanjye aba Murangura, ibyo ndabizi ko twigeze tubona atwandikira akandiko muri 2009 atubwira ko ari ba Murangura, yakohereje kuri Asheri, njye nakuriye Rubengera mvuga kwa papa wiwe. Urumva rero nyuma naje kuza kugerageza kumuvugisha, ari marume wundi wo ku mugore wa kabiri wa sogokuru umpaye ubufasha bwo kumuvugisha.
None se mama wawe yitwa nde?
Izina rimwe yitwa Gatabu, irindi ko yarihinze sinigeze ndifata, nabonye ho Gatabu ryo riracyariho. Urumva yansize ndi muto kugeza n'isaha sinzi nyine isura ye, mba nifuza byibura kumubona. Nkavuga ati n'uwama amandi bwo kubona ifoto yaba nkoreye cyane. Niyo mpamvu nyine numvishe ukora ikiganiro Agasaro, ndagushakisha nyine nkayo nirigo mbaza abanyamakuru tuzi ngo numve ko nabona nimero yawe. Urumva naje guhamagara n'undi munyamakuru w'Umurundi, ukora ikiganiro ku ijwi rya Amerika nyine ngira ngo numve ko yazamuza nawe.
Clemence mama wawe agenda afite imyaka ingahe?
Yewe ntabwo mbwiye ukuri urumva 94 kuko nanjye umukecuru wambwira ngo nta n'ubwo azi neza igihe navukiye. Kuba bakari ariko guhera 94 nibwo yagiye twatandukanye ariko ndakeka n'abandi narindi nko mu myaka nk'itatu byibuze.
None se papa wawe iyo umubajije akubwira iki kuri mama wawe?
Papa wanjye we ntabwo twakuranye urumva yambyariye kwa sogokuru. Niho nakuriye nyine, nakuriye kwa sogokuru sinigeze nkurana na papa.
Ku buryo no ku byangombwa ndangamimerere wanditse kuri sogokuru wawe?
N'irangamuntu nayifatiye kuri sogokuru.
Ako kandi ku mama wawe haruka kohereza muri 2009 warakabitse urakibuka ujya ukareba?
Mukecuru urumva yari yarakabitse kuko ari karongi ko biri kose yakabona. Ariko izo nimero zo ndazifite zityo gihe ko ziba muri telefone ariko ntabwo zijya zica munini.
Aramutse muri uyu mwanya tuvugana yumvise ijwi rya Amerika, fungura umutima wawe umubwire icyo ushaka kumubwira nk'umwana.
Nukuri ikintu namubwira nuko mukunda cyane rwose pe ndamukunda manumva baramushimira ko yambyaye. Ariko ndamwinginga byibura azaba amahirwe yo kubumenya amenye byibura ifoto ye y'ukabyara. Mbabariwe nyine navuga byinshi urumva nkigira ikiniga cyo kumva ko nyine mama wanjye ariho ariko nkaba numva namuzi pe kandi nifuza kumumenya nyine urumva nabaye imyaka myinshi nzi ko yapfuye nza kumenya ko ariho rwose pe nanjye nifuza kubibona nuko azambabarire yuko abyara kandi n'Imana izamuhera umugisha azambabarire byibura atume mubona pe atume mumenya byibura.
Clemence ndahamya yuko umubyeyi wawe ubutumwa bumugeraho ko azakumva kandi ko azaguhoza amarira yawe bidatinze.
Imana iguhe imigisha myinshi. Urakoze cyane pe, urakoze pe nuko
urakoze
ijuru izaguhemba.
Ntacyo bitwaye, ihangane turi kumwe kandi ndagukomeza.
Nukuri urakoze cyane, Imana iguhembe iguhe imigisha myinshi cyane nukuri.
Urakoze cyane Clemence kandi umunsi mwiza.
Yego nanjye murakoze umunsi mwiza.
Nabibasezeranije iki kiganiro kiribanda cyane ku bana baburiwe irengero mbere y'umwaka w'igihumbi 1994. Mu mwaka w'igihumbi 1992 Uwamahoro Claire yari afite imyaka 11, ubu atuye mu karere ka Kicukiro, umurenge wa Nyarugunga, akagari ka Kamashashi, umudugudu wa Gitara. Icyo gihe yabaga mu nkambi ya Mugambazi ari kumwe n'abarumuna be Nyirazaba Nterura wari ufite imyaka 8 na Mukeshimana wari ufite imyaka 4. Bakomokaga muri komini ya Cyungo yo mu cyahoze ari prefecture ya Byumba. Nyuma y'imyaka 29 yiyemeje gushaka abavandimwe be.
Ndabangisha barumuna banjye Nyiranzaba Nterura na Mukeshimana bagiye 94 babatwariye mu nkambi ya Mugambazi. Ari abana b'impfubyi batwawe n'imiryango itagira umupaka n'abaganga batagira imipaka
b'Abafaransa.
Nanubu rero ntabwo turabona ahantu bari, bifuzaga ko mwabifasha kubabona.
Mwabwiwe n'iki ko ari Medecins Sans Frontieres batwaye?
Babatwariye mu nkambi y'Umugambazi.
None se iyo kambi Medecins Sans Frontieres yakuragamo abana gusa?
Yatwaraga abana b'impfubyi badafite ababyeyi.
Ubwo hari mu wuhe mwaka?
1992.
1992. Clara, muri 1992 wari ufite imyaka ingahe?
Yari 18.
Ku buryo ibyabaye urabyibuka warabibonye? Baza gutwara abo bana n'indi wabatanze?
Uwabatanze ni musaza wanjye mukuru.
Musaza we mukuru yitwa nde?
Afurika Augusta.
Yabatanze kubera yuko ababyeyi banyu bari bitabye Imana?
Icyo ijwi rya Amerika twizeza abadusanze abatwitabaje ni ukubafasha no kurangurura ijwi ryanyu tukarigeza kure ariko tugashyiraho no gushakisha kugira ngo tumenye aho bari tuzajya muri Médecins Sans Frontières tujye kubaza abo bana aho bari gaho rero komera ukomeze wumve ijwi rya Amerika kandi ugira amahoro
murakoze cyane nari nanone ngomba gushya mu kazi kawe ka buri munsi bitangiye
ndagushimiye
agasaro kaburaga
mu mwaka w'1993 mu Rwanda havugwaga umutekano muke mwagiye mwumva muri iki kiganiro ukuntu ababyeyi bavuga ko batanze abana babo bagira ngo byibuze hazabone kuzaba ari inkuru habonetse abantu baranzwe n'impuhwe bashinga ibigo bihita bijyana abo bana mu bihugu by'amahanga mwumvisemo ishyirahamwe ryitwa Lumière des Enfants ryari rihagarariwe n'umupadiri wera wari Nyamirambo witwa Pierre Jo yari afite ikigo I Nyamirambo hafi ya Baoba aho abo bana banyuraga mbere yo kujya I Burayi n'ahandi mugiye kumva inkuru y'umwana wahagiye yari kumwe na mwishywa we n'ubwo bwose yarerewe mu Bufaransa ubu ari muri Australia avuga ko ataza aho akomoka umugiraneza umufasha muri iyo nzira yitwa Bosco Kazenga atuye mu mujyi wa Melbourne yaraduhamagaye
umwana w'umukobwa ku byangombwa bye nabashije kubona bamutwariyeho abo bagira neza handitseho ko yitwaga Byukusenge Yvette akaba ngo yaravukiye cya hafi aburesegura
nibyo ni cya hafi
ubwo rero umwana w'umukobwa namumenye biturutse kundi mudamu w'umunyarwanda kazi utuye muri state yitwa Tasmania umwana w'umukobwa yari amaze imyaka 7 hano mu mujyi ntuyemo Melbourne ariko akaba yarabanaga n'abanya Nigeria bakameroni abo bantu muri ibyo bice byo hirya ngiyo akaba nta munyarwanda n'umwe ngo yarazi noneho hakaba hari umukobwa uri hano numumetis mama we n'umunyarwanda kazi papa we n'umuzungu baza guhurira mu bintu by'amapati by'abanyafurika nibwo abanyanigeria bamupresense umwana w'umukobwa avuga ko ari umunyarwanda kazi ariko atazi umunyarwanda n'umwe ubwo niko byaturutse kujya umwana w'umukobwa amuhuze n'uwo ngukuriye abanyarwanda batuye muri state yitwa Tasmania ubwo mubyeyi arambwira ati Bosco ndabizi kugira umutima utabara ufasha bene wacu hano mpafite umwana w'umukobwa namuhawe na runako mu bumetisi yitwa Kabanyana Stephanie ati umwana w'umukobwa arashakisha umuryango kandi nzi kujya ugira ishyaka rya bene wacu ukaba wamfasha kugira ngo urebe icyo wamukorera n'umukobwa naramubwiye rwose mwohereze ndamwakira mu rugo ubu ngubu tumaranye hafi amezi agera muri 5 ari mu rugo iwacu ubwo nibwo yagerageje kumubaza amateka ye ayanyuriramo ariko nkabona birasa naho bimutusha ku mutima ambwira ukuntu mama we yapfuye afite imyaka 3 noneho asigarana na papa we ntago yibuka nimba afite abandi bavandimwe ariko akibuka mukuru we wari warashatse ufite umugabo ubwo rero umwana w'umukobwa nibwo nagerageje kumubaza imyirondoro ababyeyi aho yavukiye agerageza kunyereka ibyangombwa bimwe bamutwariye aho bagira neza mu Bufaransa. Nsanga papa we yavukaga ku Kibuye ahitwaga Kibuye ahitwaga Komine Bwakira. Noneho mukuru we kuko ngo 94 sinzi ukwezi uko ariko mukuru we kubera ubuzima sinzi umuntu wari wapfuye muri Kigali ngo ari imyivumbagatanyo bitameze neza. Hari mukuru we witwa ngo ni Mukanyandwi Esther. Esther niwe wamufashe uwo ngo ni mukuru we bavukana ariko ari yarashatse umugabo afite abandi bana. Yaramufashe amutwara muri icyo kigo cy'imfubyi kubera kwirukanda ntibyari byoroshye ngo abariho agenda aramushyira mu kuhamushyira ahamushyirana n'umwana w'uwo mukuru we nyine. Mukuru we uwo Mukanyandwi Esther yarafite umwana w'umuhungu baba yabashyiraniye hamwe muri icyo kigo cy'imfubyi. Noneho kucya icyemezo cyo guha umwana abagira neza aha ngaha hagaragaramo ngo ngiye Mukanyandwi Esther mwene Mushindura na Nyirazesa. Yavutse 1971. Uwo ni mukuru we. Noneho avukira muri prefecture Kibuye ni komine Bwakira.
Amakuru duhaye arahagije, igisigaye ni ukumenya aho Mukanyandwi Esther aherereye mu Rwanda kugira ngo dushobore kumuhuza n'umukobwa abereye Nyirasenge umushakisha ari muri Australia, kandi nawe bizamufasha kumenya aho umuhungu we uri mu Bufaransa aherereye. Jean Bosco Kazenga, nongere ngushimire kuba wongeye kwizera Ijwi rya Amerika, tuzagufasha uko dushoboye.
Nukuri bizanshimisha, bizanezeza kuko birampangayikisha kumva umwana avuga ati sinzi aho nkomoka, sinzi nimba hari umuryango wanjye ukiriho. Abashije kubona umuryango byanezeza, kandi ni ukuri Ijwi rya Amerika Imana igikomeza ibongerera imigisha. Venusi, ni ukuri Imana iguha umugisha, nkusabiye umugisha uturutse mu ijuru, kuko ugerageza gushakisha guhuza imiryango ndakurikirana cyane pe. Imana ikomeze ibaha umugisha, ni ukuri abapfira gushira ntiyabura n'umukiriho.
Shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona, wicike intege, shaka gasaro kawe muzakabona, shaka gasaro kawe muzakabona.
Hashize amezi atatu uwitwa Ingabire Farida utuye i Kigali ku Kimironko wahamagaye Ijwi rya Amerika tubwira ko ashakisha murumuna we witwa Gihozo Samantha, wavutse mu mwaka w'1992, wavuye mu Rwanda afite umwaka umwe akajyanwa mu Bufaransa. Yaduhamagaye yumvise Madame Beatrice Mushashi wafashije uwo mwana kujya mu Bufaransa avugira hano ku Ijwi rya Amerika. Mushashi twaramubajije atwemerera rwose ko uwo mwana Samantha muzi kandi ko azadufasha kumubona. Farida Ingabire, kimwe n'undi mubyeyi wese cyangwa umuvandimwe wese wabuzuwe, ahora aduhamagara yibutsa abaza ati mbese amakuru ya Samantha ageze he.
Mpora mpamagara n'ubu ngubu nagira ngo munsobanurire niba mutaramenya amakuru ya Gihozo Samantha ndimo gushakisha, cyane ko mbizi neza ko Mushashi Beatrice cyagiye yari yemeye ko uwo mwana muzi, kandi yari yemeye ko yagufasha kumushaka. Ese bigeze hehe? Ntacyo kubwira? Ese aricecekeye? Bimeze bite?
Ntabwo yicecekeye, nanjye muhoza ku nkeke mpora muhamagara, nanjye mu usaba kumbwira aho ibintu bigeze, akambwira ko agishakisha, ndetse yanambwiye yuko azi aho wa mupadiri wajyanye bariya bana, wa mupadiri witwa Pierre Jo wabaga i Nyamirambo wajyanye bariya bana, hari nkaba rero ikomeje
kugerageza ukuntu nakwegera abayobora abo bapadiri barimo n'uwo Pietro ukugira ngo mbasabe guhura nawe nawe aduhe amakuru ahagije kuri abo bana bavuye Nyamirambo kimwe na Gihozo Samantha ariko nakubwira yuko Mushashi n'ubu nitumara kuvugana ndongera muhamagare mubaze aho ibintu bigeze ku buryo rwose naguha amakuru arambuye
n'ukuri mwaba mukoze nawe ajya mu mwanya wanjye abo umubyeyi wabuze umwana cyangwa se umuvandimwe wabuze uwe yumva ukuntu umuntu yaba adasindira cyangwa se ahora ahangayitse umwana w'imyaka 29 utiyizi utazi umuryango we birababaje birahangayikishije
Farida Ingabire ndakumva rwose kandi nzakomeza kugufasha ndagutumikira kandi ndakwihanganisha ukomere nakwijeje yuko Gihozo azaboneka ndabyizeye
yego murakoze cyane
maze kumva agahinda ka Ingabire Farida narongiye mpamagara Beatrice Mushashi kugira ngo mubaze ibyo yemeye gukora aho bigeze ikaze ku ijwi rya Amerika
urakoze Venuste nshimiye Imana we urakoze kuba wongeye kubwira ijambo ibyerekeye uwo mwana Tamanta Gihozo Farida ndamubwira yuko ndi mu gushakisha ndishishikarikire umwana Gihozo Samantha nabonye abantu bashobora kumfasha kubona Samantha ariko kubera yuko ari abantu ari kugendamo gukora bitonze kugira ngo ntakagira ngo bamushyizeho agatunariko nanjye ngenda mbibutsa icyumweru cyangwa se ibyumweru bibiri nkihangana ariko ndabikora kandi neza ko abo bantu bazamfasha kubona Samantha byanze bikunze Farida ihangane muvandimwe ihangane tuzamubona byanze bikunze uramushakisha ubishishikariye kubera amaraso musangiye ariko nanjye ndamushakisha kubera uburyo nanjye ndamwohereje nzi neza ko nzi uburyo mwoherejemo kimwe n'abandi bana benshi nohereje nkawe ahubwo wowe Farida ndagushima cyane wowe nashimiye Imana Venus mwatumye nanjye mpaguruka kugira ngo abo bana ndibahoherereye kubera ko imirimo nakora gutumaga ntashobora kubushakisha ubu rero umwana tuzamubona byanze bikunze ntabwo nakubwira ngo ndije mu gitondo cyangwa se ngo ni mu byumweru bibiri ariko tuzamubona umura tuzamubona
Beatrice Mushashi ndagushimiye cyane kubw'aka kanya wahaye ijwi rya Amerika ukaza no guhumuriza Farida Ingabire ushaka umaze imyaka 29 ashakisha murumuna we Gihozo Samantha gira amahoro Beatrice Mushashi
ndagushimiye bambe kandi ukomeze ushakisha abo bana Imana izabitembera kuko ni igikorwa gikomeye njyewe abo nashoboye gushyira mu cyanzu cy'Imana baragiye bagiye muri cyanzu cy'Imana Imana nayo bakingiye ikibaba ariko nawe Venuste bituma gukora kugira ngo abo bana bashobore kubona ako gasaro kabura kaboneke komeza umura ntabwo utabona ako gasaro kataka iyo kaguye mu byatsi kukabona biraruhije ariko uzacike
shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona wicike intege shaka gasaro kawe uzakabona shaka gasaro kawe uzakabona
mwese mushaka banyu ntimuzacika intege ijwi rya Amerika ri hano kugira ngo ribibafashemo ikiganiro agasaro kaburaga twari twabateguriye kuri uyu munsi ni hano tugisoreje mutwihanganire ko tutabashije kubatumikira mwese abo tutabashije gutumikira tuzabikora ubutaha nongere mbashimire mwese inkunga mudutera amakuru muduha ukuntu mwigora mugahamagara uwo mwumvise ku ijwi rya Amerika mubwira ko agasaro kaburaga kabonetse ni buri cyumweru na buri wa mbere umwihariko w'ikiganiro muri sanga mugira amahoro mwari kumwe na Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.